ibyakozwe n'intumwa umutwe wa 13. Mwitorero rya Kristo rya Antiyokia habaga abahanuzi n'abigisha aribo Barinaba na Simeyoni uwo bitaga Rukara na Rukiyo wo muri Sirene na Manaheni wari warareranywe n'umutware Herodi na Sauli. Igihe basengaga nyagasani bigomwe kurya, Mwuka Muziranenge arababwira ati,
"Nimuntoranyirize Barinaba na Sauli bajye gukora umurimo nabahamagaye."
Nuko bigomwa kurya barasenga, hanyuma barambikaho ibiganza barabohereza. Barinaba na Sauli batumwe na Mwuka Muziranenge bajya i Selukiya, aho bafata ubwato bagana kuri Shipure. Bageze ku cyambu cya Salamina bavuga ijambo ry'Imana mu nsengero z'Abayahudi. Yohani Mariko nawe yari kumwe nabo abafasha. Bambukiranya ikirwa cyose bagera Ipafo, bahasanga umupfumu w'Umuyahudi wahanuraga ibinyoma witwaga Bariyezu. Yabaga kwa Serugiyo Pawulo, Umunyaroma w'umunyabwenge wategekaga icyo kirwa. Uwo mutegetsi atumiza Barinaba na Sauli kuko yashakaga kumva ijambo ry'Imana. Uwo mupfumu Eluma, niko Bariyezu yitwa mu Kigereki, arabarwanya agerageza kuyobya umutegetsi ngo atemera Kristo. Nyamara Sauli ariwe Pawulo yuzuye Mwuka Muziranenge ahanga ijisho umupfumu aramubwira ati,
"Yewe mwana wa Satani, mwanzi w'ubutungane bwose, wuzuye uburiganya n'amahugu, uzageza he gusiba amayira ajya kuri Nyagasani? None dore Nyagasani abanguye ukuboko ngo agukubite, urafatwa n'ubuhumyi umara iminsi utareba izuba."
Ako kanya Eluma aba nk'uri mu mwijima arahumagurika ashaka abamurandata. Wa mutegetsi abonye ibibaye atangazwa n'inyigisho za Nyagasani, nuko aramwemera. Pawulo nabo bari kumwe binjirira mu bwato Ipafo, bafata hakurya Iperiga ho muri Pamfiliya. Yohani Mariko wabasigaho yisubira i Yerusalemu. Bo bava Iperiga barakomeza maze bata Antiyokiya ho muri Pisidiya. Ku munsi w'Isabato binjira mu rusengero baricara. Bamaze gusoma mu gitabo cy'amategeko n'abahanuzi, abayobozi b'urusengero babatumaho bati,
"Bavandimwe, turagira ngo mugire icyo mubwira abantu bacu, niba hari ufite ijambo ryo kubahugura."
Pawulo arahaguruka arambura ukuboko abasaba gutuza, niko kubabwira ati,
"Bisirayeli n'abandi mwese mwubaha Imana, nimunyumve. Imana y'uyu muryango wa Isirayeli yatoranyije ba sogokuruza ibagira ubwoko bukomeye igihe barabasuhukiye mu gihugu cya Misiri, nyuma ibakuza y'ukuboko kwayo gukomeye. Nuko imara imyaka 40 yihanganira ingeso zabo igihe bari mu butayu. Imana imaze kurimbura amahanga 7 mu gihugu cya Kanani, ikigabira abantu bayo, kiba igihugu cyabo bwite, bakimaramo imyaka 450. Nyuma y'ibyo ibaha abacamanza bo kubategeka kugeza mu gihe cy'umuhanuzi Samweli. Ubwo nibwo basabye umwami wo kubategeka, nuko Imana ibaha Sawuli mwene Kishi wo mu muryango wa Benyamini, abategeka imyaka 40. Imana imaze kumukuraho ishyiraho Dawidi ngo ababere umwami, iramuhamya iti, "Nabonye Dawidi mwene Yese umuntu unogeye uzakora ibyo nshaka byose." Yesu ukomoka kuri Dawidi, uwo niwe Imana yagize umukiza w'Abisirayeli nk'uko yabisezeranye. Nuko Yesu atarasesekaraho, Yohani yatangarizaga Abisirayeli bose ko bagomba kwihana ngo babatizwe. Nuko Yohani ajya kurangiza umurimo we abaza abantu ati, "Muragira ngo ndinde? Sindi uwo mukeka, ahubwo dore haruje ankurikiye, ntibinankwiriye kumukuramo inkweto." Bavandimwe, rubyaro rwa Aburahamu n'abandi bo muri mwe mwubaha Imana, ubu butumwa bw'agakiza nitwe bwagenewe. Abatuye Yeruzalemu n'abategetsi babo ntibasobanukiwe Yesu wari we, ntibasobanukiwe ibyo abahanuzi bahanuye kuri we kandi bisomwa mu nsengero buri Sabato. Nyamara babisohoje ubwabo igihe bamuciraga urwo gupfa. Nubwo batabonye impamvu yo kumwicisha, basabye Pilato kumwica. Bamaze gukora nk'uko byanditswe kuri we kose, bamumanura ku musaraba yabambweho bamushyira mu mva. Ariko Imana iramuzura. Amara iminsi myinshi abonekera abo bari baragendanye kuva i Galileya kugera i Yerusalemu. Ubu ni bo bagabo bo guhamya ibyo muri rubanda. None tubazaniye inkuru nziza. Icyo Imana yasezeranyije ba sogokuruza yarakidukoreye twebwe abana babo. Ubwo yazuraga Yesu, nk'uko byanditswe muri Zaburi ya kabiri ngo, ni wowe mwana wanjye, kuva uyu munsi ndiso. Kandi Imana yavuze ko izamuzura mu bapfuye ngo atazasubira ukundi mu mva ngo abore. Ibivuga icya iti, nzabaha ibyiza bitagira amakemwa bidahinyuka ibyo nasezeraniye Dawidi. Nicyo gituma no mu yindi Zaburi havuga ngo, ntuzemera ko ugutunganiye abora. Dawidi we yakoze ibyo Imana ishaka mu gihe cye, maze arasaza ashyingurwa hamwe na basekuruza arabora. Ariko uwo Imana yazuye ntiyigeze abona. Noneho bavandimwe, mumenye ko ari ku bwa Yesu uwo mwagejejweho iyo nkuru yo kubabarirwa ibyaha. Kubwe kandi buri wese muri mwe umwemera agirwa intungane imbere y'Imana ku byamushinjaga byose, kandi bitari kubashobokera mwishingikirije ku mategeko ya Musa. Muri irinde rero kugira ngo ibyavuzwe n'abahanuzi bitababaho, bagira bati, mwabanyagasuzuguro mwe, nimwitegereze, nimutangare maze mwipfire. Muri iki gihe cyanyu ngiye gukora igitangaza, ntimuzacyemera nubwo hagira ukibabwira.
Pawulo na Barinaba basohotse mu rusengero, abo bantu babasaba kuzongera kubabwira bene ayo magambo ku isabato itaha. Iteraniro rimaze gusezererwa, benshi bo mu Bayahudi n'abandi bemeye idini yabo bakurikira Pawulo na Barinaba, niko kuvugana nabo babatera umwete wo gukomeza kwishingikiriza ku buntu Imana igira. Ku isabato yakurikiyeho, hafi y'abantu bose batuye umujyi barakorana ngo bumve ijambo ry'Imana. Abayahudi babonye icyo kivunge cy'abantu, ishyari rirabashengura, niko guhinyura ibyo Pawulo yavugaga, baranamusebya. Nuko Pawulo na Barinaba babasubiza bashize amanga bati,
byari bikwiriye ko ari mwe mubanza kubwirwa ijambo ry'Imana, ariko kuko muryanze kandi mukabona ko mudakwiriye ubugingo buhoraho, dore twisangiye abandi mahanga. Ni nako Nyagasani yadutegetse ati, nakugize urumuri rw'abanyamahanga, uzageza ijambo ry'agakiza aho isigarukira.
Abatari Abayahudi babyumvise barishima, maze bogeza ijambo rya Nyagasani. Abari bagenewe ubugingo buhoraho bose bemera Kristo. Ijambo rya Nyagasani rikwira muri icyo gihugu cyose. Ariko Abayahudi boshya abagore bubaha Imana b'abanyacyubahiro n'abantu bakomeye bo mu mujyi, bateza abantu gutoteza Barinaba na Pawulo, bageza aho babirukana mu ntara yabo. Nabo bahungura umukungugu wo mu birenge byabo barawubasigira, nuko bigira mu mujyi witwa Ikoniyo. Abigishwa ba Kristo mu mujyi wa Antiyokiya basigaye buzuye ibyishimo na Mwuka Muziranenge.